uKristu abiyona inkolo abulona uhide lomthetho ekleliswe ukuba uyilandele. Amungakho kakhulu njengomshado oyisakhiwo esihlanganiswe imithetho eqotho. UKristu bungobudlelwane la khona kuguquka ukwenza kwethu ngoba uthando silicobelelana noNkulunkulu. Umehluko mkhuluke lapho. Angikubi ngele ngwamukele engosine fresh, ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ngaye ngabona udweshu ukuphikisana olukhulu kwiministry yamaKristu. Kwangachazeka indlela labazalwane ababeyiphatha ngayo. Okwathi ngalokho kwehluleka kwangenza ngakhumbula ukuthi kusemqoka ngakanani ubudlelwane, relationships. Ubudlelwane bunjengama-bridge esiwakhaya ey'nhlizweni nasempilweni yomunye nomunye, ey'khathini ezinhle nezimbi. Ama-bridge enzelwe ukuba ame eqinile ey'khathini zey'vunguvungu ey'fikayo. Ungaqinisekisa ukuthi kunzima ukwakha ama-bridge aqinile kanjalo. Kodwa ey'khathini zokuvunguza kwey'vunguvungu, kumnandi kangakanani ukuba nobudlelwane obukwaziyo ukumelana ney'vivinyo. Into yokuqala ngqa uJohn Mbhaphathizi ayisho ngoJesu yilena la kuLuka 3:16. UJohane waphendula wathi kubo bonke, mina kambe nginibhaphathisa ngamanzi, kepha uyeza onamandla kunami engafanele ukuthula umchilo wey'cathulo zakhe, yena uza kunibhaphathisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Manje lokho kwabe kuyinto ehlule ngamalengiso ukuba ayisho kuleso sikhathi, ngoba kuze kube leso sikhathi umoya kaNkulunkulu wawukadunikwa abaholi nabaprofeti abathile abayidlanzana abakhethiwe wawehlela kubona. Okugcina kubuya kuwukuthi uNkulunkulu unohlelo lokwakha ubudlelwane obunamandla nathi ngamunye ngokusicwilisa kumoya wakhe ongcwele. Yilokho kanye okuchaza ukubhabhadiswa, ukucwiliswa emanzini amaningi ushona ephansi kuwo, futhi kusho ukuguqulwa ngokuphelele entweni ethize. Kulolu daba kuyicebo likaNkulunkulu ukusicwilisa, ashonise phansi emanzini futhi asiguqule ngokuphelele ngokuthululwa komoya wakhe phezu kwethu. Lelo yibriji elakhiwa ngokuhlupheka kwentana yakhe kungobudlelwane obuyoma ingunaphakade. Bhaphathizwa, ucwiliswe, umatiswe futhi uguqulwe ngokuphelele kumoya ongcwele. Yilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sothokoza ukuba sithole ukuthi lezi nkulumo zikubusa kanjani. Okwakho sithumele i-WhatsApp kule namba 067-706-0077. Kungenjalo wemukelekile ukuthi ungene kwiwebsayithi yethu uthole okuningi, ithi www.freshzulu.co.za.